subiera andimba gantusa moche kwacho ewo tunda singa kuyona ewalunje jene sunga ndibana manyi siriko saka nyenga setia ndibanji enyimba nsute patulitato yetuna gwesanyu lyabakiriza wano fena kyenva nayimba ngolwatu erinnya eryeddunje lyakira gonna ku nsi neyo mu kikwakyo tulituka eryomusumba tulikenda nga tuyimba tulisanga jali atulinda eyo mutundiro lyewasinga emirembe tulituka eryomusumba tulikenda nga tuyimba tulisanga jali atulinda eyo mutundiro lyewasinga emirembe.
Yeah.